Mr. LG.
Pole 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 moyo wangu masikini pole pole mtimo wangu haikuwa dhamira haikuwa kusudi langu haikuwa dhumuni wala haikuwa malengo yangu ila tuseme labda moyo pengine sio riziki mana mejitahidi sana malengo hayafiki kama kuswali na swali sana mpaka suna za usiku kazi nimetafuta sana ila sianguli kitu sitaki kukufuru Mungu sababu najua ni mapito japo inakatisha tamaa ila siku yangu ipo moyo
usiumie
moyo
ni mapito
moyo
haya yote mitihani na nawe
moyo wangu moyo Shemeji yako ana mengi la hawezi ongea moyo najitahidi jipusha vya watu ni majaribu japo na shida ila kukatama moyo ilitamani siku moja na mimi ni mjenge mama ila ndo vile tu masikini mipango inakwama wanaumia watoto shuleni wakifukuzwa ada najona mjinga yani sio bora baba staki kukufuru Mungu najua ni mapito mana riziki mafungu na milangu siku lipo moyo
usiumie
moyo
ni mapito
moyo
haya yote mitihani na nawisho
moyo wangu moyo
usiumie
jikaze moyo
ni mapito
moyo
haya yote mitihani na nawisho
Come like slice.